Ni pumala pungulo,
yamba,
ba saban,
yamba,
amla yanda,
yamba, lele mama,
yamba, umang bolenda bomo,
sautang kabule, tatu
umang bolenda bombe,
sautang kabule, tatu kese,
sandi lento mbiyombango. Uhleli kanjani ma uhleli kanjena ngizwa amasoka yababaza athi hlala kahle zandile
zandile ntombi yombango uhleli kanjani ma uhleli kanjena ngizwa amasoka yababaza athi awu zandile
Kajenu semyango
Kajenu semyango
Vulele na shayingo
Vulele na shayingo
Kajenu sefile lana
Ukono zolala
Gente ntabalele befuge
Ukono zolala
Lomfoga memu selsa inilishege
Ukono zolala Kema ukono zolala Kema ukono zolala
Inkumana yega
Yeah. ngena yonke yalazi kini wajabula kaza wantu kwanda ni lokudithi obashayisa babaqhuba mathubele imbebe usikhumbuzo uza umuntu unqede emkhuhlangweni waqhuma amakhwele indiza blackstone wagiye elekumfakamthengo wayesethi dlala uphindelele egatsheni labodlala nabo bani wahlaba zambili umfamkhonazi enkalishi ayifakazi thabantu egatsheni Yebo, 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 I'm done.